Muvemu byokusanyirira mwezure nga emisambo gibalondola Muvemu byokuzanyirira mwezure nga gine emisambo gibalondola Buli omu tegeera gy'osibuka omanye na muzimu ki omukulu gw'ovaamu Eby'ekika kituufu n'obimanya n'omanya na musamba ki ewammwe gw'osamira Siganya ebitabo mwabisoma naye tegali byammwe kaakano omukoppa bali Enesi ekyuse tudde ku nnono Enesi ekyuse Ebifo ebyali eby'ekyama kati mwabifuula bya lukale mu bijajamya Omukwano gwali ogw'okwekwana kaakano gwafuuka gwa bisalo ogw'embiya Abaali bawasanga bakazi kati muli mu bisiyaga mwendeguza Abaali bambalanga kumesi kaakano basungira mbupale mu nguudo Nasiku n'ogw'okuzaala omwana omulenzi ng'omwana w'okubiri afugikibwa ku kitooke kya nsowe Era omwana omuwala oluzaalibwa ow'okubiri afugikibwa ku nakitembe Naye sanji sino temukyafugika gwata ofugika eshinga obireka gy'ozaali Olw'okubanga twava ku nnono ekitiibwa ky'omusajja kyafa kati kiweebwa mukazi Mazima kati abasajja be bafumbirwa tebakyayagala kukola abakazi be babakulera Omusanga wakangaalira baana abafumbira mmere omukazi ayingira Nazzikuno ng'abawala batuuzibwa mu kkwatiro ne babayigiriza okuwata n'okusiba emmere Naye kati bawata basitamye ku ntebe mbafumbira mbuviira tebakyasiba mmere Kale ndoova eri kabaka wange Ensi ekyuse Obuganda bubbira Misambwa misambwa mpita misambwa Abanga abange mpita misambwa Nkowoola balonga basaale mwenna Abawunde n'abatonde n'abasange Nkowoola ebizimu amayembe ga kuno Emisambwa mwangu we mulamula embuga Emisambwa kenda lwenda kyenda mu mwenda Buli musambwa n'omulimu gwagwo Yenda kukimenyera kibagambe Mutegeere emirimu gy'emisambwa Jajja jumba sabo bagambi Ategere n'ensozi ziri kwejakira
Jajja dungwa yika nsimbi Bamwe anakutula ddiiru Jajja mukasa ye wa marini Oyo yampulira ejje ly'okumazzi Jajja kiwanuka wa Air Force Oyo yampulira ejje ly'omubbanga Nakayima ye mweyimirizi oyo Yatweyimirira nga tusobeza Jajja nnabuzaana akalera baana Emirimu gy'eyo giba gya kiyo Kawumbuli musomesa ekyo mukitegeere Kuba yatusomesa bye tubagamba Kabaka bulamu mukama waffe Oyesu amale yamala byonna
Sabaka bonna kyumba tusiimye Otegeere ennono n'obuwangula muludde ensonga Naye lubowa oyo ye w'amakomera Yakulira empingo y'amayembe Zino z'ensozi emisambwa kwejakkira Otegeere ebifo by'emisambwa Mubaka emisambwa gino wejakkira Ekiryoka gibuna mu nsozi zonna Jajjaffe walusi kikyuse gye yakkira Olusozi lwe walusi ogukwateredde Kabaka bulamu ye yakkira ttanda okuyasiimira kwatiridde jajja bamweya naye weekatirike abeekatirike omuganda mwali enjezo lukozi kiyasibira obusungu kabaka ndawulayo okwokweyakkira olusozi buzinda wali ekannabulemu jajjaffe kasamitalayo okwokweyakkira jajjaffe wannema ye weekalangala mwatu oyitangayo okumekubyoto olusi kyebukasa mukasa kwe yakira
yakwambalwa
basoka kasumuka kwetusa
yakwambalwa
yajafe kitinda yewe kitubu
yakwambalwa
wale rusozo rurungire yasima
yakwambalwa
mama nakayima yasima lwe mubibi
yakwambalwa
aba manye none sho munanjurire
yakwambalwa
rusozo sawo kiwano koko kwe yakira
yakwambalwa
abataluma yirule musho
yakwambalwa
ejaruliro dirimirize
yakwambalwa
ora risachi nawo chezuri
yakwambalwa
nambe nechintu beto lorisenu
yakwambalwa
ima yugewe walo rusozo kwe bakoma
yakwambalwa
ya wakana basuka mu mukobere
yakwambalwa
endogeire nirorundi
yakwambalwa
ebyange biwe jumba kaji tudde mu Buganda bullet mujja kudda munono kubambi ogedde katiri abanyizi munomba misambwa misambwa pita misambwa
yakwambalwa
abanga abange pita misambwa
yakwambalwa
ejo mu mbuga nejo mutale
yakwambalwa
umaze sako nejo gulukalu
yakwambalwa
ejo musozi sako ne mubiko
yakwambalwa
abanga abange pita misambwa
yakwambalwa
ora mayeme mzimune misambi
yakwambalwa
abange mwangu we bakama bange
yakwambalwa yakwambalwa
aha
yakwambalwa
abanga abange pita misambi
yakwambalwa